Yeah, V-Boyo, time is money, money is time.
Listen to my story.
Big up, I'ma tell you about everyday people. To them a studio, Jempi say you straight to screen yo. Tunula munda vesa, nim pita ho. Nemanya boba buladi, omalako. Elakati boba sharp, boba lagako. Ojukira bide bisera, ema vegako. Nabaku itako banunga, baku zigako. Abatu zeba gamba, wekulako. Noba kore raka jane, baka kukukubako. Sigale kufuga ne kukuba ne kunyiga ne kukukuso kuyiga ne kuyisa mu maziga ngolale sanyu bugaga eno pango buzibu obusanga abazibu bakuno ne bakukanga naye nga ko okumola mwakoli obaza butasigalira mu kintu mwoli
Top Power, Swans Avenue.